O lo'o whaawau le te tea nisi Amerika I le whaatununga whaapitoa le executive order mai le President Donald Trump e tāo fi ai visa ulufale I tangata e a fua mai e tunu ue fitu I se sae te tonu e mafuli I le talitununga I Salama. Na amata I le malaiva alele o JFK I New York ai na vave o na sosolo isi malaiva alele I Miami, North Carolina, LA ma San Francisco. I luma fale o le fale paepae na vala awa I manisi e whaate aina le President Fou. Donald Trump.
We are all immigrants. We are all immigrants. No. Donald Trump has got to go. Hey, hey. Ho, ho. Not Donald Trump has got to go. Hey, hey. Ho, ho.
O nisi o tangata na wha'a moe moe le whainga mālo fau e tī poti I lalo le wha'a tununga na to e tāo fia I se wha'a I unga wha'a pitoa le wha'a masinonga mawalunga I se tete whai America, New York, Massachusetts, Virginia ma Washington State. O le whaatununga e tāo fi ai mō le iwa se fuluaso o na pāsia ni visa e ulufale ai I Amerika, tangata anu o Iraq, Suria, Iran, Sudan, Libya, Somalia, ma Yemen. E uilea, na sā unua le suiso o upo le whainga mālo fau, Kellyanne Conway, e le o se sā, e whaapito I tangata moselemi.
And let me make very clear, these seven countries, what about the 46 majority Muslim countries that are not included? Right there, it totally undercuts This nonsense that this is a Muslim ban. This is a ban on travel, prospective travel from countries trying to prevent terrorists in this country from countries that have a recent history of training and exporting and harboring terrorists.
Se so upo le whainga mālo fau, Donald Trump, Kellyanne Conway. O le itu le nā, o lo fesilingi a Yenisi, ona oso fa inga pe o lo oso fa inga I le aso iwa o September po 9/11, I le World Trade Center ma le Pentagon, ato ai manisi oso fa inga I o tangata anu ume ato tino ma ofisa o Amerika. Na fa tino ina e tangata anu ume Saudi Arabia, Pakistan, ma Ikupito. Ai le o a afia atunu unei I le saepe o na fa atunu ina I le peresetene. Ina ua tulei a tili e se tusitala le NBC, Chuck Todd, ia le mata upule nei I le fa atonu o ngā luenga le falepaepae po le Chief of Staff, Reince Priebus, Nā alia e mai ai, e ono wha alautele le lisi wa tunu'u e apalai iai le sāle nei a le peresetene Donald Trump.
You've had more terrorists come from those three countries than any of the seven.
Perhaps other countries needed to be added to an executive order going forward, but in order to do this in a way that was expeditious, in a way that would pass muster quickly, we used the seven countries that have already been codified and identified by both the Obama administration and the Congress.
Se talanoanga Chuck Todd o NBC, mali Chief of Staff I le falepaepae Reince Priebus. Na whaalia le popolenga o le sa avea ma peresetene I le paia inga taluai Barack Obama I le whaatununga whaapitoa ma le sa. A toai, ia manisi o whaatununga whaapitoa lea ua whaaonga ina I Donald Trump le pule whaaperesetene I le masina mua mua talua na tula I mai le tofi. E le ngatai lea ua whaalia fo I le popolenga o nisi mai le vaenga wha upufai a Donald Trump le Republican Party. O se tasi o suisi nia o le Republican Party o Senator John McCain. Na ia whaalia lona talitununga o le sāle nei epe o na whaatunuina I le executive order le peresetene. E nā o nā tili lamatia ai le saonga le mua o Amerika mai whainga terorisi.
I think the effect will probably in some areas give ISIS some more propaganda. But I'm very concerned about our effect on the Iraqis right now. The dominant influence in Iraq today is not the United States of America, it's Iran.
Se tasi o suiti sinia o le vaenga upufai a le Republican Party, Senator John McCain.